Oh God, oh God. Please forgive me, I'm confessing before you, oh God. I've been doing things that are not pleasing before thee, oh God. Renew me, Father, just like Samson one last time.
Give me the truck, man.
So much for saving me from evil days, but I've got some friends stuck in the evil ways. When money and the fame has been the rule of the game. No pain, no gain, but it's all in our vain. Yes, lady, wahoo, you got to come back to the king. Yes, I'm in Selene, there is money in the king. And then I yes, I'm on anime, and now where
I'm all up on a musician. I yes, I think a musician. Now what's in your position? Do you want the solution? Stop the air pollution. Parent to the collision. Kid and I with no vision. That's the conclusion. Submission to the one of God's son and a vision. That's the only way we'll save our degeneration. Mr. Nameless, he'll make you sing less. Yeah, that's the only thing, Mr. Eddie Teller, yo. I sing again.
Lord, do I really, really need you?
Yes.
Lord, do I really, really want you?
Yes.
Lord, do you really, really love me?
Yes.
Kwa naimba kweli niliwaroga, alafu nikasikia ukweli nikaokoka. Watu waliona nikani metupa mbao, hawa metupa Yesu, wamejidharau. Na pia mimi nataka waimbaji wasikie habari njema, wajue ni aje. Christ atarudi, manze wait and see. Lakini kwanza nataka niite kila MC. Kwa hivyo wahu na tatu kamna nisikia, Mungu anatafuta waimbaji wa kumwimbia. Achenga Bura na Susan Owio, mukiuliza Mungu atawajibu ndio. Mungu pia amenituma kwa jua kali. Yesu anakupenda, okoka tafadhali. Watu wengine wanauliza juu ya Osman, anampenda pia. Well, yes, of course, man. Na pia wase wa roots and culture, lakini si just how manze Duke's vultures. Mungu ni mwema, hakuna uwezo ya kuokoa pia CMB Prezo. Kama setani hapendi ya jinyonge, Yesu anawapenda ote, come tuombe. Ah, yes, come tuombe. Yesu anawapenda ni ote, kunja tuombe.
Lord, do I really, really need you?
Yes.
Lord, do I really, really want you?
Yes.
Lord, do
yani nezaji kutaja watu famous kabla sijaita rafiki yangu nameless. Yesu anakupenda na kuitaji, kuja ukabaptize iwe ndani ya maji. Wahu ataimba setani is a liar, na watu watashikwa na the Holy Ghost fire. Wase wengine wataachaje kuwaka, pingine waambie na kina Keishaka. Yesu wanapenda pia wase wa Dandora, masifta atafukuza mesetani na Majora. Circuit na Joel watakuwa na uhuru, wakisha okoka watashika buruburu. Klepto wataambia setani asiwalete, sijui niendele ama nisiendele. Mafans wao watasema ndio, pia sisi tuokoke ama au sio. Ata Maira atasema have mercy, atitu pia asiwe na wasiwasi. Turoho mtakatifu wanafanya kazi, baka Abasi atasema basi. Meamini Yesu alimwaga damu, kamu no nini. Kamu tukakanyage setani chini, we kamu vini. Kamu pia reta, tukatetemesi setani.
Step on the set, man.
Yes.
Lord, do I really, really want you?
Yes.
Lord, do you really, really love me?
Yes.
Turn my heart. Lord, do I really, really